na sija hey,
malaika onsude mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika amanya gogwani
newe banke masija hey,
malaika onsude mu mukwano
twala balala jotaba twala
nzize kulondola ngolo zanti nkulaba nga balala emberazo siza bulijjo byokola bisuse kubya balala ye kwa mwenya omusana negwe kweka onyiga bunyizi eggulu ne lyechanga kibuyaga nakunta era kati nategedde gye wali obeera kibadde nga kyama kyange nga nakitereka ku mutima gwange tenawaliddwa nyambo njoleyole mbuulira amanyago abalala sijja bagamba
amanyago gwani newe bankema sijja bagamba
malaika onsudde mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika amanyago gwani
newe bankema sijja bagamba
malaika onsudde mu mukwano
twala balala jotaba twala
obumambo tintinze pulira kwesunze obongo obumyutinze obwefuze ndowooza gwe omutima ogubaludde oguyingidde lawo gwali gwetuze let me take you home you're full of goodies kankuyite sweetie sweetie betukyusamu kuyite hani hani bugana nja kukulopewa mami mu bulamu buno nkusaba kimu kampani kankuyite sweetie sweetie betukyusamu kuyite hani hani bugana nja kukulopewa mami mu bulamu buno nkusaba kimu kampani
malaika amanya gogwani
newe banke masija malaika onsudde mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika amanyago gwani
newe banke masija
malaika onsudde mu mukwano
twala balala jotaba twala
Gwayo kibuyaga tali kunta betuli vera mulavu enkuba teritonya enjuba tali gwayo kibuyaga tali kunta kankuyita swiri swiri batuchusamu kuyita hani hani bogana nja kukulopewa mami mubula mubuna ukusaba chimu kampani
malaika amanya gopani
newe banke masija
hey,
malaika onsude mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika amanya gogwani
newe banke masija
malaika onsude mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika amanya gogwani
newe banke masija
malaika onsude mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika.